tendibia urabango baganyambuli twajena vera tumidwa manya tibijigiri katugala chokeselo mwapa musungu nemeka ndako kusibantu se wange matendie nemekubya mutyo byo butape wonja tebonde samulimu ngende kudda nyimbe mutende tibijigiri ayimbe nyimba obubisi buwadde ninana bafuka mirira nganze babwe sikyoke mbozi nzenge komuli amakulu ntuseerinya kajuya omuzimba maka leero buno naata mumanyi wakunzigira genkumbira bungi okwata besi katumba akubeeya tuza kalemajazi abalala mumpa obwala ndiribiza emabegeete ndi bbanja twawugemba ku ngubaga Personazi to get a single partner. Next Tuesday, God is the judgment, he has in Nabiru. Kulusito kunedilira. Tutakuta ndia katunda gani kintu wenzi na yoro okwala omukazi abe n'omusajja kyokka omwati awunzise wati kukunsalawo ye tewali gyojja kujuliranga ekyali ewange abakyala bakuba enduulu ey'obumalirivu okwaniriza etteeka kubeera kwe nga kyoyagalizza embazzi gikuntaasudde beeko bani bambuuza data boy kufe nasalawo omukazi gw'onooba naye gondera ekiwandiika oba otokkiriza bwe tugenda kusiba ebyaffe osigala omuwano ng'ate abantu abo baagala kyenkanya olw'ebitone eby'enjawulo abafumbo muntegedde nnyo okugondera ekiwandiiko ky'omuluzungu nga ffenna tetwalusoma yoba olyawo omutakuta alimba yayiyiza bibye anoonya twawukane bw'aba mutuufu ku ky'okusaalawo omukazi gwe nnaaba naye nkyalemeddwa kiri wa mululu nnyo naye emmere emu bannange saagimanyira n'omuzungu yagamba tukyuse ku mmere ebbalansi dayati mpozi nnetta buli mukazi nanninda kugenda weka ansomesa ekintu maka lwali olwo nasooka waakabejja n'aba byategese nte ngaayafumbye n'ayitawo konze maama efumbayo n'atandiridde kusigaera alyeko nali nkyatenda yava neesooka nti singa osigaza nze nandikulaza enfumba nze nga nsiika n'oluwombo n'endusibaakaaba ebboyiro bulijjo ndeka bulesi wenvaayoeyo ate mukuuma n'angamba bwajja okwetta bwe siimusiba empeta lwajja otayira wano chichenye chesiku wako fondasi natulika na baba ngate sirisa asikondo sekonze mati mati na vayo sisi uti Nechisachi kwata, nesonga yenyini mbula jena mfunana Na haba chala papa, wetu na wasomu umuwa je kufika Sira kideba saja, hibuli alinomu kati afuke ngazi Baja kulema, uwendira wa mwari, koba zero kulesi mbalu somirira Nango wawa wira, mubande kerenze manyechi banya katisa Katinso mesamui Kufumbo kuhi ya sibu kakasi mesi Zenandi muzatu wala Todu garoti Nosubira yara muzati obamba liego Waburanji ya wia Ono we muobu kumatori ya sawa Sijoza machiala Na ye muwenka nyomu saja Mera musaja Nomuenka nungu simula mbate kodi Omu sene neka jubi kwa saga mwe Gemutu yomujira Jibijigiri Katugara Wangi vampita kazanjiri